Napiga mikasi kama Ronaldinho, maisha ni safi, nalishwa vino non. Malikia asante, nipatie jirambe, special my wife, I give it to you when you want it. I don't know what to say. No. Please don't run away. Kwenye baridi chumbani tukeshe mazima, ni mti wa mapenzi mizizi weshina. Sweetie mangini uwe
Zakichu, tunawapiga Zakichu.
Wakienda wakirudi
Zakichwa, tunawapiga Zakichwa.
Zakichwa, wasalamu aleku, aleku msalamu, kwa jina la Yesu nakupa salamu. Umenikiri kifundisho mi, njoni kupe miuno ya kimakonde, nimefunzwa kupenda spiki kondo. Tufanye siri, mimi na wewe, ya nani tusiwape siri. Nani kama pilipiri kwenye mboga, changanya na madawa ya kuoga. Peli ni wawili so mboja, uba, pite makupa.
Zakichwa, tunawapiga.